looking for Ali Bandit.
Yeah. D&D, we mash up the team, then we do this with the demo into hot with the game. Let's go.
Tunaka mkwa party tumevua tu mashati strictly hii. Party ya wanati twa proof na mama nzito maluka tikati. Twaifanya pole bila mitikasi. Hakuna kisasi tunatema marisasi. Bad behavior mitelu tumeasi. Twa ringa kata usi kwa black suit nye usi. Chunga usi hat. Izio vya uzi wasema mwenda tizi mareje unga mani. Tumana kwa kijani meja za samani. Tangu zamani napenda chinyumbani. Petra no yao imeshika usukani. Service man wonderland. Ubabu kitu gani? Naenda Marekani kuchitu na machali. Wame realize iti memendo mkale. Tali zangu tamu wajiramba ka asale. Chana na kingale na upike kiugale. Akili ni mali usidhani ni ajali. Kwa hii industry nishapata kibale. Hakuna obsession kwa hijam session. Everybody move no matter your position. No petition, pay attention. Ghetto youth tuko meditation. Hakuna confusion or mind illusion. Mwazo tunarok tuki bubble in position. Hakuna confusion or mind illusion. Mwazo tunarok tuki bubble in position.
Wana chitemi wagwan. Tell me wana chini na chitemi watagwana. Wana chitemi wagwan.
Kromjo, tunakata waba. Kuna usingizi tulifukuza na jaba. Party ni night, dunga vitu tight. Kemba homa yengs vile duda zina twike. Niko na cable, neza connect na skia rufetei. Imechanganywa na Christmas. Kizye tupu tupu jeudai ni kurutu. Nakapiga mabuso juya vile niko kutu. Yeah, juya vile niko kutu. Manzi ni party animo na vile kamedunga buda doka. Nani majade napenda kula nyama so wanani taga kanivo. One on one, napiga level maximo. Basht ya kukata na shoka. So ukikamba ya utacheze waga poka. Nije cheza ngoma minataka kuzitoka. My youngs wako area wanna dance tuka puka. Regata bang that ibini mekafunga.
Wala nishitemi wagwan. Tell me wala chili nishitemi watagwana. Wala nishitemi wagwan. Tell me wala chili nishitemi watagwana. Wala nishitemi wagwan.
It's a special dedication to Selector Remesis and Dalani Field Station crew. Catch me in the next sound. Who said that? I read down alongside Big Daddy.